maisha ya kweli haye asauti ya baba yake na jela mwapa
jebiselesa
hati gosi shuta mleta jinsi
sirapu
sira ninja jinsi
kwa kiosa
chanku saploya saploya
sira mfuisi kwa mama selesa jebi sika ninja atuna vetu pesa madabu asauti ya baba yake na samaila hapa atujipunchi linda kichogo sila kali
watoto pagiala watoto
eti
mpeti
klonao sija sikia Lilifuwe tunaishi maisha ya kweli machiziboti maofisa
Asa picha
Tuye Mama Kwanza na wapa habari 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 Zama snichi habari 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 Nokia zangu habari 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 Zawakunda habari 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 Hata kama unanyo sulete makuzi Sulete makuzi Sulete makuzi Sulete kaka unanyo sulete makuzi Sulete makuzi Sulete makuzi Sulete wanangu situpo life Situpo life Situpo life Atufeki life Situpo life Situpo life Situpo life Atufeki ataka unanyo sulete makuzi Sulete makuzi Sulete makuzi Sulete kaka unanyo sulete makuzi Sulete makuzi Sulete makuzi Sulete Atupo na wana force do it now Maisha yetu yafanyane na yao Wanajisau kama na mabwana zao Na walipo waonte kwa napoishi nao Atupo nao wanafosu tuwe nao Maisha yetu yafanyane na yao Wanajisau kama na mabwana zao Na walipo waonte kwa napoishi nao Nini nini ya muwezi kuwa sisi Sima panyalo ninye mapaka wa mpishi Maisha yetu nye muwezi kuishi Mkifosi sana mtakuwa kalipisi Nini nini ya muwezi kuwa sisi Maisha yetu nye muwezi kuishi Yani, siye peni nye vizibo Tunavitu mye tunapotaka mwaga wino Hey, siye peni nye vizibo Tunavitu mye tunapotaka mwaga wino Wecha kwanza, wecha kifus Wecha kibit Wecha kisandu na ponata kwenye maki Wecha kifes Wecha kibit Wecha kisandu na ponata kwenye maki Wajana wapa habari Habari, 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 habari Zama snuji habari Habari, 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 habari Pokea zangu habari Habari, habari Habari, 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 habari Zawakunda habari, 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 habari Poke ya zangu habari, 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 habari Hata kama unanyo sulete makuzi, sulete makuzi, sulete makuzi Sulete taka unanyo sulete makuzi, sulete makuzi, sulete makuzi Sulete bali ya situpo life, situpo life, situpo life Atufeki life, situpo life, situpo life, situpo life Atufeki life Wani tunaitaji mwana ila siyo mwanaisha Wana kama hao sikizi tunawapunguza Kuna mwana fulani alishikishwa ukuta Uyo tunampunguza, tunampunguza Nampigia simu simu ya mkwaje shika Nimempa michongo michongo anaifelisha Nikimpa vipindi vipinde na vipindisha Uyo tunampunguza, tunampunguza Wangine vidume kama choko wanafosi jina Wanafosi jina, wanafosi jina Kwa batizo kwa majina nchaitamina Nchaitamina, nchaitamina Wangine vidume kama choko wanafosi jina Wanafosi jina, wanafosi jina Kwa batizo kwa majina nchaitamina Nchaitamina Taitamina, hey! Taitamina, 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 taitamina Mama, taitamina, 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 taitamina Tuba, taitamina, 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 taitamina Tuba, taitamina, 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 taitamina Wena kuna sikia nye, nye pesi, nye pesi Udogo wena liwa nyuma mina sikia nye Nye pesi, nye pesi Udogo wena tuwa ndogo mina sikia nye Anye, 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 anye Wena kuna sikia nye Nye pesi yo, nye pesi Udogo wena liwa Wete tuwana tuwa ndogo Tuwa ndogo, tuwa ndogo Tuwa ndogo, wete tuwana tuwa ndogo Tuwa ndogo, tuwa ndogo Anafusi mendogo Wete tuwana tuwa ndogo Mama, upingi mwana mkumsila daddy Wengu sila mavoisi ka Obama Siku pingi mwana kuja nkifiki pop
Justin Sranija Twisty Lili Saoda Sikupingu mwana kufu James C. Balosera Sikupingu mwana kumbili Swifty Awe champion mwafu Sikupingu mwana kumeneja Buz Buz Nije mtengwa Sikupingu mwana kukidebe Sikupingu mwana kukiwizi machiala Ewa Toto assistant pamoja gang Black X mbili Sikupingu mwana kuyanki 50 Parkers Watoto ni petano Texas Watoto wakuna paya Atuna 50 pesa madafu Tuende hapo msira nani
Yes ya ona hapo wana nguwa za kupachua Kwele hapo nina kichogo sila kari
Eti oho Oho Aina ohayo
Sound it Sound it Sound it
Ra Chucky supplier Supplier
Shikari Mtamoni mwana mtupa kimejensi.